Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit this morning. Sibabingelela balaleli be Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Our scripture reading silapha kuba Ephesians chapter 1, no 1 Corinthians 7:17. Lifundeka kanje. Corinthians 7:17. Nevertheless, each person lead the life that the Lord has assigned to him and to which God has called him. This is a rule to all the churches. Singalphinda lithi. Nevertheless, each person lead the life that the Lord has assigned to him and to which God has called him. This is a rule to all the churches. Bese kuma Efes elifundeka kanje. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of your calling, which you were called. Silibonge izwi kaNkulunkulu ekuseni. Manje ithakile message yethu namhlanje ithi, we all have been given an assignment. Sonke sinikeziwe iassignment uNkulunkulu masizalo. Njengoba sibona izwi lapha kumaHubo 139 kuverse 14 to 16. It is described ukuthi we are fearfully and wonderfully made. And God saw our informed bodies and all the days ordained for us were written in his book before one of them came to be. Yilogu esikubonayo kumaHubo 139 verse 14 ukuthi we are fearfully and wonderfully made. And uNkulunkulu wahlela nezinsuku esizoziphila, and at the same time uNkulunkulu wasifaka nasencwadini ethile. Manje, therefore the reason that our days ordained for us were written in God's book, that relates, interrelates to the assignment uNkulunkulu anikeze omunye nomunye. Ukuthi manje, izwi likaNkulunkulu liyasitshela lapha ku-Revelation 20 verse 12, ukuthi ngelinye lamalanga sizokuma phambi kwesihlalo sokwehlulela, izincwadi zizovulwa. Manje uma zizovula incwadi, izwi likaNkulunkulu lishilo lapha ku-139 ukuthi konke kubhaliwe ngathi encwadini. Akugcini lapho, bangcwele ekubhalweni every day. Kukhona i-record ebakhona ngesuku nesuku lokuthi senzeni into uNkulunkulu afune ukuthi siyenze. Manje kuba Efese 4 verse 1. Lize liyasiphoqelela ukuthi sihambe. Lithi to walk worthy of our calling. Kusho ukuthi nenkambo yethu ihambelane nobizo lethu. Angeke uhambe ngenye indlela bese uthi ubiziwe. Kukhona indlela umzalwana hamba ngayo. Kukhona indlela esihamba ngayo ngokobizo lethu. Uma sibheka nakuGenesis 17 verse 1. uNkulunkulu seke mbizile u-Abraham. Siyathola ukuthi uThixo uthi kuye, Abraham, walk before me and be blameless. Umbizile. Makaqedhe uThixo uthi, walk before me and be blameless. Manje i-assignment uNkulunkulu ayembizele yona ngoba sonke sinikezwe i-assignment. Kodwa at the same time kulo assignment kukhona indlela ekufanele sihambe ngayo. Siphinde siphethe le assignment uNkulunkulu asibizele yona ngoba u-Abraham uNkulunkulu esemnikeze i-assignment, esemphoqelele ukuthi makahambe e-blameless before him. Sithola ukuthi assignment wakhe ilapha kuGenesis 18 kuverse 19 la esifunda ukuthi God chose an Abraham so that ezo director abantwana bakhe nendlu yakhe ayidirecte ngendlela kaNkulunkulu ukuthi mabagcine izindlela zikaThixo ukuze uNkulunkulu uma bakwenza konke lokho kwizethembiso azenzile ku-Abraham azokwazi ukuthi amnikeze zona. And siyazi sethembiso sinye uNkulunkulu amnikezile u-Abraham ukuthi uzoba nabantwana like the sand of the seashore, abe nabantwana like the stars of the sky. Manje lokhu kwakuminisha abama Gentiles, kuminisha nabona bakwa Israel. So uNkulunkulu ngempela izwi likaNkulunkulu lisitshele lapha kuGalatians 3 verse 14 ukuthi ngokufa kuka Jesu Kristo, he redeemed us in order for us ukuthi sithole izibusiso nezithembiso zika Abraham. Manje all of us have been allocated assignment, and yet abanye abantu they take it very light. Abanye abantu they don't value the assignment uThixo abanikeze yona. Yiko lokhu ku Isaiah 49 verse 6 uNkulunkulu waphosa iquestion lapho, wabuza uThixo ukuthi is it a small thing for you to be a servant? Yinto edelelekile na kuwe ukuthi ube yisebenzi. Ngani? Ngoba uNkulunkulu wabiza ukuthi sibe yisebenzi. Whereas others, instead of engaging kubizo labo nalokhu uNkulunkulu abathume ukuthi bakwenze, they neglect, bayakuneglecta, abakulandeleli. And at the same time, abanye mabenza i-assignment uNkulunkulu ababizele yona, bakwenza ngokungakhathali. And yet the word of God ku Jeremiah 48 verse 10 lithi, curse, a curse on him who is lax in doing God's work. Uyazi ukuthi sometimes we impose a curses upon us ukuthi uma senza into kaNkulunkulu siyenze ngokungakhathali. Kukhona nala umpostoli uPaul wathi uma usebenza, sebenza ngathi usebenzela inkosi. But at the same time nakumsebenzi kaNkulunkulu, uma sizowenza ngokungakhathali, the Bible yasitshela ukuthi curse is him abasileka ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Manje kukhona abanye abafana noAhimas abathi abanikezwe i-assignment, afuna ukwenza assignment omunye umuntu. Ngoba uNkulunkulu, each one of us, usinikeze i-assignment. Manje le ndoda this young man engu-Ahimas, i-assignment yayinikezwe the guy engumtopiya. Yena wabona ukuthi ufuna ukwenza i-assignment engase yakhe. And manje uma silifunda izwi likaNkulunkulu lapha ku-Second Samuel ku-chapter 18, ngithanda ukuthi siyifunde, sizobona ukuthi ngokuthi afuna ukwenza i-assignment angayinikezwanga kuye kwaqhubeka kanjani. Let us read laphayana ku-Second Samuel ku-chapter 18 u-verse 19 to 33 lithi leli lizwi, now Ahimaaz son of Zadok said, let me run and take the news to the king that the Lord has delivered him from the hand of the enemies. Verse 20, you are not the one to take the news today, Joab told him. You may take the news another time, but you must not do it today because the king's son is dead. Then Joab said to a Cushite, go tell the king what you have seen. Then the Cushite bowed down before Joab and ran off. Manje siyazi umKush, it was an African man, eyathunywa uJoab to go and deliver the news. And manje izikaNkulunkulu uyasitshela ukuthi uAhimaaz wazibona yena engcono kunalo mKush. Wazibona yena efune ukugijima ayokhuluma enkosini into angayithunywanga. Manje uma sifunda uverse 22 yaqhubeka ithi, Ahimaaz son of Zadok again said to Joab, come what may, please let me run behind the Cushite. But Joab replied, my son, why do you want to go? You don't have any news that will bring you a reward. So kukhona abantu abafuna ukwenza imisebenzi engasiyona ababizele yona. And uma ungawenza umsebenzi ongabizela wona, you'll never get a reward. Uzojuluka ujuluke. The day makufanele ukuthi kupresent ama crown, you'll never have a crown. Ngani? Ngoba wenze into ongashoywanga ukuthi uyenze. Manje lana uJoab uyambuza ukuthi why uinsist ukwenza lento ongayithunywanga ngani ngoba kho lutho ozolithola. Verse 23. It he said, come what may, I want to run. Wathi come what may, I want to run. Nabanye nje bathi come what may, ngifuna ukwenza lento. Noma ezazi ukuthi is not a keyboard player. Noma ezazi ukuthi is not a worshipper. Noma ezazi ukuthi akabizelwanga ukuba umfundisi. Noma ezazi ukuthi akabizelanga ijobe ethile. But uthi come what may. Uma ngikwazi ukwenza lokhu, ubana ngakwenza nami ngizokwenza. Manje lana siyathola ukuthi izwi kaNkulunkulu lithi, so Joab said, run. Then Ahimaaz ran by way of a plain and outran the Cushite. Wagijima ke lithi waze wadlula umKush ngani ngoba wagijima to the way of the plain. Indawo e plain. UmKush wagijima indawo engekho plain. Kodwa wagijima ngoba wayebizelwe lokho, wayethunywe lokho. Wayenike assignment yalokho lo wazama ukugijima kwindawo eflat ukuthi azokwazi ukudlula lo. Manje izwi kaNkulunkulu lesitshela lithi, while David was sitting between the inner and the outer gates, the watchman went up to the roof of the gateway by the wall. As he looked out, he saw a man running alone. The watchman called out to the king and reported. The king said, if he is alone, he must have good news. And the man came closer and closer. Then the watchman saw another man running, and he called down to the gatekeeper, look, another man running alone. The king said, he must be bringing good news too. The watchman said, it seems to me that the first one runs like Ahimaaz, son of Zadok. He's a good man, the king said. He comes with good news. Then Ahimaaz called out to the king, all is well. He bowed down before the king with his face to the ground and said, praise be to the Lord your God. He has delivered up the men who lifted their hands against my lord, the king. Verse 29, the king asked, is the young man Absalom safe? Ahimaaz answered, I saw great confusion just as Joab was about to send the king's servant and me, your servant, but I don't know what it was. Lo muntu obekhijime phambili eyokwenza into engayithunywanga maka sefika phambi kwenkosi mayimbuza ukuthi yini indaba ongiphathele zona uconfuse ukuthi hayi angiunderstand ngibone uJoab akasazi ukuthi makathini. Manje izwi likaNkulunkulu lapha kuverse 30 lithi, the king said, stand aside and wait here. So he stepped aside and stood there. Then the Cushite arrived and said, my lord the king, hear the good news. The Lord has delivered you today from all those who rose up against you. The king asked the Cushite, is the young man Absalom safe? The Cushite replied, may the enemies of the Lord the king and all who rise up to harm you be like that young man. The king was shaken. He went up to the room over the gateway and wept. As he went, he said, oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died instead of you. Oh, Absalom, my son, my son. Manje sibona. Into eyayenziwe ngabanye abantu bafuna ukwenza into abangayibizelanga and akungena reward angeke athole reward and angeke abe nempendulo ekahle ngani ngoba akusinto uNkulunkulu amphathise yona. Uma uNkulunkulu ekuphathise into ukuphathisa ene grace akunikeza yona. Kukhona abantu abafuna ukuba forward eintweni njengayo uHamas behambisa i-news angazazi ngani ngoba ufuna ukuba phambili. Hayi bangcwele, nalapha kuJohn 3 John chapter 9 siyafunda ngoTheotrophus elithi kaNkulunkulu, he loved to be the first, and uJohn uthi make khuluma uthi have nothing to do ngaye ngani ngoba he loved to be the first and at the same time ethanda ukuba the first. Mawulifunda izwi, wayebaxosha nabazalwana, wayekhuluma kabi ngabazalwana, ngani ngoba efuna ukuba unumber one. Banjalo nasemabandleni abantu mabelwela ikhundla bazama ukuthwana ukubet mouther omunye ukuthi omunye abhekeke kabi bona babe bahle ngani ngoba bafuna ukuba phambili. Manje ekuseni kwanamhlanje sine assignment esinikeziwe. Uma ngabe wenza iassignment uNkulunkulu akunikeza yona, you have no need ukuthi uze ucekele abanye abantu phansi. You have no need to compete. Instead you'll compliment ngani ngoba wena wenza iassignment yakho. Manje ekuseni kwanamhlanje sonke sinikezwe iassignment. And manje izwi kaNkulunkulu liyasitshela nakuma Roma chapter 9 verse 17 likhuluma ngendaba kaFaro. Lithi izwi likaNkulunkulu lapho uNkulunkulu wamraiser uFaro ukuthi aqinise inhliziyo yakhe ukuze kubonakale amandla kaNkulunkulu emhlabeni wonke. Cabanga uma uzalwa uNkulunkulu azale uzalele just ukuthi iassignment yakho uqinise inhliziyo. Ngani ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi ngakuqina kwenhliziyo yakho kubonakala amandla akhe. Manje ekuseni kwanamhlanje each and everyone sine assignment esinikeziwe. Sometimes there are people abangalunganga kanti assignment yabo. Nangu noNebukadneza. Uyazi ukuthi uNebukadneza uThixo make khuluma ngaye uthi my servant Nebukadneza. Thina siyacabangela ukuthi uNkulunkulu uzosebenzisa the angel. But unikeze assignment nakuNebukadneza athi my servant Nebukadneza. Manje siyathola ezwini likaNkulunkulu ukuthi uPeter naye assignment ayinikeziwe is to minister the gospel to the Jews. UPaul assignment ayinikeziwe is to minister to the Gentiles. And siyathola lapha kuncwadi yezenzo chapter 13 ukuthi uPaul bebe busy enza iassignment angayinikezwanga ukuthi ayenze. And manje lithi izwi likaNkulunkulu lapha kuzenzo chapter 13 uma siyifunda lithi from verse 1 wakhona lithi in the church of Antioch there were prophets and the teachers Barnabas, Simeon called Niger, Lucius and Silas Manum, who had been brought up with Herod the tetrarch and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands upon them and sent them off. Manje siyabona la ukuthi babe busy behambisa imali bezisa lena le. Until one time uma befastile kukhulekwa wathi uNkulunkulu set apart for me for the Holy Spirit into engimbizele yona umpostoli uPaul. Manje bangcwele ekuseni kwanamhlanje sonke si the assignment esinikeziwe and the assignment esinikeziwe ihambelana neibusiso. I-assignment esinikeziwe ihambelana nama crown. Uma ngabe awusiyenzi assignment esinikeziwe gazilibi sizofana nayo uHamas ngoba kuzothiwa buyela eceleni njengoba naye uthe makafika kwathi buyela eceleni. Manje izwi likaNkulunkulu liyasitshela sesivala laba ngcwele uma silifunda lapha ku-second Timothy chapter 2 verse 20 lithi leli lizwi sezivala in large house there are articles not only of gold and silver but also of wood and clay. Some are for noble purposes and some for ignoble. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for the noble purposes, made wholly useful to the master and prepared to do the good work. Manje ukuze uThixo asebenzise njengoba uNkulunkulu washo kuAbraham ukuthi walk before me and be blameless. Kunendlela singabantwana bakaNkulunkulu ekudingeka ukuthi sihambe ngayo ukuthi sikwazi ukuyenza le assignment. Each one of us sine assignment esinikeziwe. Sometimes the assignment oyinikeziwe ungayidelela. Kanti uma sifunda izwi kaNkulunkulu kuba Roma chapter 12 siyathola ukuthi bangcwele kunezinto the motivational gift. Uma lifunda lapha ku verse 3 Romans 12 verse 4, by grace given me I say every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in according with the measure of faith God has given you. Just each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ we are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to grace given us. So siyabona ukuthi we have a different gift according to the grace esinikeziwe. And the grace esinikeziwe ayilingani. UNkulunkulu has apportioned it. But uma sithembakele, iyakhula lento, iyakhula lento. Ngoba uNkulunkulu uthi esasebenzisa, sidlule ematestini. Uma siwaphasa amatesti, sidlulele kwenye indawo. Yiko lokhu izwi kaNkulunkulu likhuluma faith to faith and grace upon grace. Ngani ngoba uma senze assignment uNkulunkulu asinikeze yona, uNkulunkulu siyakhula emseni wakhe, uNkulunkulu bangcwele asenze kahle. And uma sibiziwe, uNkulunkulu has called us to be different. UNkulunkulu sibize not only to do the assignment, usibize to be different. Yiko lokhu sesivala ukulapha ku-Exodus 33. UMoses wambuza uThixo athi, what else will distinguish me and your people from all other people in the face of the earth? Manje bangcwele, we are called to be holy, as the Bible says in 2 Peter chapter 2. Uma sisayenza lonto, sibizele to be holy. Ukuba holy is to be set aside. Ukuba holy bangcwele lithi kwaNkulunkulu ukuze sifane noNkulunkulu, ngoba without holiness we cannot see the face of God. Manje kuseni kwanamhlanje sesiyenza lo assignment, kune character ekufanele ukuthi siyiphile. Kunendlela bangcwele kufanele sihambe ngayo, njengoba uThixo ethi ku-Abraham, walk before me and be blameless. Nakithi ngokunjalo, akufanelanga ukuthi kube nezinto esiyenza le assignment ezisolakalayo. May God richly bless us in the name of Jesus of Nazareth. Amen.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith and love on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.